Street Case Music.
Let's raise a guys.
Raise up.
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 It's Greece.
Yo, this is what you see.
You did a good job. But the Langa Galen Kendrick Alemba, you will still flow. Delivery still on point, that's why you don't bear kids. I stand tall, one buff in deco with my bare feet. Yeah, gemu ni mumajamwa tumwea kulila. Yeah, osa zimbela kufika kali munjila. Yeah, hizi tikali kupika, osa zipula. Yeah, tikali funo kupango, saka fekula. Yeah, sindi ne lesbian but rap na kudia. And I'm sure na veve wagai polemba mavesi wakudia. That's why I want to bonse wali kusula. Niwebo jinta ilala mwadivelelo kufula fula. Si atu ni mpola zalenge sani kukate kubola. Oh no ndiwe gelo mwache izasidi za kubola. Na buela one bomb ulidiwe munga ni timu ya bola. Kolonga nani ndipa ya yamba ukali kuva olola. One sininga kumbule drama za ma conditions for sign a deal. Usalengese ni ulule vene vima chitika and who pays the bill. Mwausha mizimu zedi na gona kudala siza pankala chill. Zagani za ni mankwala, kasku noti na jaila, beef ni meal. Ni pashpo chanshi mwapole, ikatabala fimba, bala ladia. Golefu wafikambe kupanga kwa sense of your wimbo, filo kusela munia. Wanjita tikarisha wafilimba, female soldier wabula fear. Waiso itana kwa voti zinye wala, really carry on fire. Female Samson ni more power. Bla bla pa manamba, ni natenga kulibe na FB. Mutv, tinangena na kamera, kali bonkala na HD. Kurekodela pa mashua Mikey, we mwaiche yangana CV. With the OG, singa ende na GG. Ninga white kama monga pali banana kolwe. Yeah, yo 5 minutes of fame mwamba funa musikole. I think niwebo wala bafe good example kutuba nove. Teine wale mutolo funa kushuba tishini munove. Love it. Cause when I look in the mirror kulibe amani chila, I'm the head. You're not a female rapper ndiwe muchila, I'm the god. Olo ni bifu yene mwani letela. Pay attention ni muone mweni zaishetela.
Download it from iLoveZedMusic.com.